masiku ake amaphunzitsa zinthu zimene sizinali chomwecho. Ine ndikuganiza ngati iye angabwere lero, iye angadzapeze chinthu chomwecho, zinthu zimene sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Ngati inu nthawi zonse mumafuna mutadziwa chimene chili choonadi, muzibwerera kuchiyambi, muzibwerera ku Genesisi, ndipo inu mukhoza kutenga mwambo uliwonse ndi choona chilichonse kuyambira lero. Basi, zomera zonse zinayambira ku Genesisi, chifukwa Genesisi ndi mutu wa mbewu wa Baibulo. Ndipo ngati ife titafuna kudziwa chimene chili cholondola, tizibwerera kuyambira kuchiyambi. Chimodzi-modzi monga ndi mayesera kunena usiku wa thawu, pamene Mulungu kamodzi anena neno, iye sangakhoze konse kuchokako kwa neno limenero. Iye amayenera kusunga zonsezo kudutsa njira yonse. Zimene iye ananena mu Genesisi ndi chinthu chomwecho mu chivumbulutso. Ndipo mpaka kudutsa njira yonse. Iye ndi Mulungu, ndipo ndizo zonse, mukuona, ndipo mawu ake onse ndiwoona. Tsopano, ife tikupeza kuti pamene Yesu anabwera, iye anawapeza aphunzitsi amene anali atawatenga mawu a Mulungu, ndipo anali atawapotozera iwo mkati kuti azigwirizana ndi iwowo. Iwo anali atatenga malamulo a Mulungu ndi kuwapotoza iwo kukhala kachikhulupiriro. Tsopano kumbukirani, alipo mlengi mmodzi yekha ndi zokhazo, Satana si mlengi. Chimo ndi chiyani? Chimo ndi kusalungama. Ndipo kusalungama ndi chilungamo chopotozedwa. Mwina mwake ine ndizipanga izo kuti zimveke bwino, ndiwo ndinu osonkhana osakanizika, inu mumamvetsera kwa adokotala anu, ndine mbale wanu. Mwamuna kukhala ndi mkazi wake ndi chilungamo. Iye anamukwatira iye. Chochitika chomwecho ndi mkazi wina ndi imfa. Chimodzi chimabweretsa moyo ndipo chinacho ndi imfa. Mukuona kusalungama ndi chilungamo chopotozedwa. Bodza ndi chiyani? Ndi choonadi chokhotetsedwa. Chotero ndicho chimene Yesu anadzapeza. Ndipo ndi chimene ife tonse tingalowemo pamene ife titenga ndi kuonjezera kapena kuchotsera pa mawu a Mulungu, ndiko kupotoza mawu a Mulungu. Chotero pamene Yesu anadzabwera, iye anadzapeza kuti iwo anali atawatenga mawu a Mulungu ndipo atawapotoza iwo, ndipo atapanga mwambo wa munthu. Ndipo iye anati, ndi chifukwa chiyani inu ndi mukusintha mawu a Mulungu, potenga miyambo yawo ndi kuwasintha mawu a Mulungu, kuwapanga iwo kumanena china chake chimene iwo kwenikweni sana nene. Ife tikupeza kuti iye anadzazipeza zimenezo mu tsiku lake, ndipo iye azipeza izo pano lero. Ndipo iye ali mukukhalapo kapena ali mwa munthu wa mzimu woyera, Mulungu yemweyo amene nthawi zonse wakhala alipo, akukhala mwa anthu ake mmaonekedwa mzimu woyera. Izo zimachitira umboni kudzera mwa wokhulupirira woona kuti munthu amapotoza mawu a Mulungu kuti azigwirizana ndi kachikhulupiriro kawo, mmalo mopanga kachikhulupiriro kawoko kuti kazigwirizana ndi mawu a Mulungu. Ine ndikufuna wina wake apeze kachikhulupiriro katumwi mu Baibulo, monga ife tingazinenere izo lero. Ine ndimakhulupirira mu mpingo wa Roma Katolika woyera, kuyankhulana ndi woyera, chilichonse choyankhulana ndi akufa ndi zamizimu. Alipo mkhala pakati mmodzi yekha pakati pa Mulungu ndi anthu, mwamuna Khristu Yesu, ndi yekhayo, palibenso mkhala pakati wina. Chotero chilichonse, iwo amapotoza zinthu, amapanga kachikhulupiriro katumwi. Ngati atumwi anali ndi kachikhulupiriro kalikonse, iko kanali machitidwe 2:38. Iye anali ndizo zimene iwo ankalalikira mosalekeza, ndipo amazikhomerera mwa anthu. Iwo akuyenera alape kwa Mulungu ndi zina zotero, ndizo kuti ngati pali kachikhulupiriro kalikonse mu Baibulo, iko kakhoza kukhala kameneko, kamene atumwi ankagwiritsa ntchito. Chotero iwo kutsogolera kwawo konse kwa mzimu woyera kunkakhala ndi mawu. Ndipo ngati munthu aliyense kapena mngelo adzanene konse chilichonse chosiyana ndi mawu a Galatia 1:8, anati msiyeni iye akhale otembereredwa. Iwo akuyenera kukhala mawu a Mulungu. Paulo anati, ngati mngelo wochokera kumwamba adzabwera kwa inu ndi uthenga wina uliwonse wosiyana ndiwo umene inu munaumva kale, msiyeni iye akhale otembereredwa. Chotero ife tikukhulupirira kuti miyamba ndi dziko lapansi zidzachoka, koma mawu a Mulungu sadzachoka konse, chifukwa mawu ndi Mulungu. Mulungu sangachoke. Chilengedwe chidzachoka, koma Mulungu sangakhoze kuchoka. Simalo anthabwala, paguwa simalo pangira anthabwala. Ine ndikuganiza mawu a Mulungu amayenera azilalikidwa kuchokera pano ndi ulemu wa mumtima, ndipo ife tizikumbukira zimenezo. Koma pongofuna kuti ndinene zimenezo kuti mfundo imveke wakuda wokalamba kuno kina kwake kumwera nthawi ina anapanga neno limenero anati iye kuli bwino adzima pa mawu a Mulungu kusiyana ndi kumayima kumwamba. Iwo anamufunsa iye chifukwa chake, iye anati chifukwa zonse kumwamba ndi dziko lapansi zidzachoka koma mawu a Mulungu sadzachoka. Uko nkulondola ife tikuyenera tizikhala pa mawu. Yesu pamene iye anabwera iye anati Mose chifukwa chakuwumitsa kwa mtima wanu anakulolani kuti muzisudzulana ndi akazi anu. Koma sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Tsopano ife tikupeza kuti iwo anatenga malamulo a Mulungu ndipo anawapanga iwo kukhala opanda mphamvu. Pamene Yesu anadzabwera iye anawapeza anthu akuyangana kwa mpingo akafuna chipulumutso. Kodi iwo amapezako chiyani? Tizikhulupiriro. Chipembedzo chilichonse chimapanga kachikhulupiriro kake kake. Ndiyeno ndi zimene iye anadzawapeza anthu akudalirapo pa mpingo akafuna chipulumutso. Ndipo iwo anapeza tizikhulupiriro topangidwa ndi anthu. Ndipo ngati iye atabwera lero muthupi ndi kudzayankhula ndi ife, iye angadzapeze chinthu chomwecho. Munthu akuwapanga mawu a Mulungu kuti azigwirizana ndi chipembedzo chake kumawapatsa iwo tizikhulupiriro ndipo mulibemo chipulumutso mukachikhulupiriro ngati iko si Baibulo. Iko kakuyenera kukhala Baibulo chifukwa mawu ake ndi zonse zomwe ife tikuzisowa ndi mawu ake. Ndipo mawu ake pamene iye ali mawu, mawu a Mulungu ndi Mulungu. Ndizo zonse ndi mawu ake iye mwini. Iye ali pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawuwo akadali Mulungu iwo akadali Mulungu. Tsopano ife tikupeza kuti pamene iye anabwera iye anadzawapeza amuna ndiye akutenga malamulo a Mulungu ndi kumawapanga iwo kukhala opanda ntchito. Potenga malamulo a Mulungu ndi kumawayeza iwo kuti azigwirizana ndi zikhulupiriro zawo. Chotero iwo amakhala opanda mphamvu. Ndipo mpingo umayangana, anthu amayangana kwa mpingo m'malo moyangana kumawu a Mulungu. Chotero pamenepo iye anati izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Ife tikuzipeza izo chimodzimodzi lero monga ine ndanena kale mobwereza kawiri kapena katatu m'mawa uno ndipo ndikamayangana wo chimeneyo izo zimandipangitsa ine manjenje. Chotero ine ndikufuna kuti ndinene ichi ngakhalebe kuti ichi ndichoona. Ndiye mutsiku limenero monga zilili tsopano ndipo tsopano monga izo zinali nthawi imeneyo iwa amafuula kodi Mulungu ali kuti. Chabwino chinthu chomwecho chakuti iwa amusiya Mulungu pamene iwa anasiya mawu ake. Ndi chifukwa chake ife tili ndi zinthu monga momwe tikuchitira lero. Ndi chifukwa chakuti anthu anasiya mawu a Mulungu. Ngati adokotala atakulemberani ndondomeko yakamwedwe ndipo inu nkukaonjezera china chake kwa iyo kapena kuchotsapo ena pa iyo inu mukhoza kumupha wodwala wanuyo uko nkulondola. Inu mukuyenera kuzisunga izo basi mwanjira imene izo zinalembedwera. Muli mankhwala okwanira mmenemo oti asunkunule chiphecho, chiphecho okwanira chokuphaka chilomboko. Ndipo mutakhala chiphecho ochuluka mmenemo opanda mankhwala zingamuphe wodwalayo. Ndipo mukakhala mankhwala ochuluka opanda chiphe, kodi izo zingachite chiyani? Izo sizingamuthandize wodwala wanuyo. Chotero mukuyenera muzisiya izo momwemo. Ndipo umo ndi mmene mawu a Mulungu alili. Iwo ndi kamwedwe ka mankhwala a Mulungu. Inde mbale, iwo ndi kamwedwe ka mankhwala a Mulungu kwa anthu ake kochizira nthenda iliyonse, matenda aliyonse. Chimo ndi zathupi chilichonse chomwecho chingakhale, zonsezo zimakumanidwa mu mawu a Mulungu. Amen. Iwo ndi mawu a Mulungu. Izo zinali chomwecho pachiyambi, izo zinali chomwecho mu mbado wapakati, izo zimakhala chomwecho mu mbado uliwonse, ndipo izo zili chomwecho mmawa uno chimodzimodzi basi mmene izo zinalili pamene iye anayankhula izo. Chifukwa iwo sangapatuke kachidutswa kamodzi, chifukwa iwo ndi mawu a Mulungu. Ndiye anthu lero ndi zosadabwitsa iwo amafuula, masiku azozizwitsa anapita. Kulibeko chinthu chonga machiritso a uzimu. Chifukwa chiyani iwo amachita zimenezo? Chifukwa iwo awatenga mawu a Mulungu ndipo apilingiza kachikhulupiriro kawo mmenemo. Ndipo achisakaniza chinthucho molakwika. Ndipo iwo alibemo mphamvu iliyonse mmenemo. Ngati mngelo, bishopu wankulu kapena aliyense amene angakhale atabwera ndi kudzasintha mawu amodzi, izo zingasinthe ndondomeko yonse yakamwedwe. tieni feti kalendende ende mene yo ananenera. Chimene Mulungu ananena tieni tizisiye izo monga chomwecho. Mipingo yapita lero. Iwa sochera alipina kwake anyanyara. Akupanga ko mabungwe, akupanga ko zipembedzo, akuapanga anthu kuti azitsatira tizikhulupiriro malomo otsatira Kristu. Ine sindikufuna kachikhulupiriro koma Kristu. Osatira mulo koma chikondi. Ndipo osati bukhulina koma Baibulo. Ndizo ndende zomwe tili nazo. Ndiko kachikhulupiriro ka Mulungu, ndiyo ndondomeko yakamwedwe ya Mulungu. Ndiyo mankhwala a Mulungu achimo. Ndiyo mankhwala a Mulungu amachiriso athu. Ndipo ndiyo mphamvu ya Mulungu yoonetseredwa kwa ife pamene ife tiwatengera mawu mioyo yathu. Tsopano ife tikupeza kuti iwa mayankha amafula mobweza ali kuti Mulungu wa Mose. Chifukwa chimene Mose anakhala ndi Mulungu ndi zinthu chinali chakuti Mulungu amatsatira ndondomeko ya Mose. Mose amatsatira mawu a Mulungu. Momwe Petro, Yakobo ndi Yohana amachitira bwino nthawi iliyonse ndi chifukwa chakuti iwo ankatsatira mawu. Kuno nthawi yapitayo aliyense amadziwa kuti ine ndimakonda chandamale. Ndikuombera ndi zina zotero. Ndipo ine ndinali ndi ya mtundu wa 70 Winchester. Ine ndinayimirira ndipo pa mayadi 50 pa mtunda wa chandamale ine ndinalondolera zipolopolo 80 kulowetsa pa boli modzi pa mayadi 50. Ndipo iyo inadzaphonya pang'ono poombera. Iwe umayenera kumasewera nayo ndikumayisinthasintha. Ndipo ine ndimakonda kuchita zimenezo pofuna kutontholetsa misempha yanga. Ndipo icho chinaphonya. Ine ndinalephera kuti ndichilondolere icho kuti chilowe. Ine ndinaganiza iyo imafunika kuti ikakonzedwenso. Ine ndinakaibweza iyo ku company ya Winchester. Iwo anaibwezanso ndipo anati, "Oh mbale Branham, kapena bambo Branham." Iwo anati, "Ngati ya Winchester imeneyo ndi imodzi yapamwamba." Anati, "Iyo imaombera inches pa mayadi 50, pa mayadi 25, ine ndikutanthauza inches pa mayadi 25." Anati, "Imeneyo ndi yapamwamba imene inu mungaipeze. Ine ndimadziwa mosiyana." Ine ndi madziwa pa mayadi 50, ine ndi malondolera tizipolopolo 8 molunjika ndiyo. Chotero ine ndi madziwa kuti zimenezo sizinali zoona. Tsopano ndi mmenemo, ndipo ine sindinapume kufikira ine nditaitenganso iyo. Tsopano iyo idzachita chinthu chomwecho. Tsopano ine sindine mmodzi wa anthu awa amene amakonda kumenya ndi kumwaza mpingo umanena chomwecho. Chotero tieni ife tingokhala ndi zimenezo. Ngati atumwi mwama wa Mulungu, mwa malamulo a Mulungu, mwa mzimu woyera omwewo umene ife tili nawo, ankalondolera misomali kupita kumachiritso a uzimu, kupita kumphamvu za Mulungu. Ngati ife tingakhale ndi zimenezo, ife tikudziwa kuti zili chomwecho kumeneko. Chotero tikhalebe kufikira ife titalunjika mkati ndizo zonse, pakuti ife tikudziwa izo zinachitapo izo nthawi ina. Kodi bwanji masiku azo zizwitsa anapita ndi Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zingatheke bwanji kuti Mulungu ameneyo akhale wakufa amene anaukanso kachiwiri ndipo wamoyo kwa nthawi zonse? Ife tingazipange bwanji izo kukhala kachikhulupiriro pamene Mulungu alibe kachikhulupiriro? Mulungu ndi munthu. Mulungu amakhala mu mpingo wake ndipo inu ndinu mpingo wake. Ngati inu munabadwanso mwatsopano ndipo munadzazidwa ndi mzimu woyera, ndinu mpingo wa Mulungu. Mulungu amakhala mwanu, iye amaphimbidwa ndi inu. Pamene Mulungu anadzatsika nadzapangidwa thupi ndipo nadzakhala pakati pathu, kodi iye anachita chiyani? Iye anadzamutambasula hema wake pakati pa anthu. Iye anaolotsa chigoba chake kuchoka kwa Mulungu kudzakhala munthu, kuti munthu adzakhoze kukhala monga iye. Oh, iye anadzakhala ine kuti kudzera muchisomo chake ine ndidzakhoze kukhala iye. Oh, ndi chinthu chachikulu bwanji. Ife sitidzatha konse kumvetsa chimene icho chinali. Zosadabwitsa anthu amafuula lero. Kodi Mulungu ali kuti bwererani kumawu, bwererani kuchiyambi? Pachiyambi iye anati kwa ophunzira ake, "Pitani inu mdziko lonse ndipo kalalikireni uthenga. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira." Chinali chimene chotu, bwererani kumawu omwewo ndipo iwo adzabereka chinthu chomwecho. Iwo ankawatsatira mawu amenewo ndipo iwo ankalunjika ndipo ankalondolera misomaliyo. Msomali uliwonse, lonjezo lililonse limene Mulungu anapanga linkaonetseredwa. Ngati ife titabwerera kumawu omwewo, iwo adzalondolera misomali omweyo, adzachita zozizwitsa zomwezo, adzachita zinthu zomwezo, adzapanga moyo omweyo, adzapanga cholengedwa chomwecho, adzaukitsa akufa, adzachiritsa odwala, adzatulutsa ziwanda, adzaona masompenya, adzalosera. Ndi uthenga omweyo umene unalondolera msomali. mali nthawi imeneyo ngati ife tingabwerere kwa omweyo monga kuibwezeretsanso futi kubwerera momwe iyo inalili nthawi yoyambirira kuchotsamo manzenene onse mwa iyo iyo idzalondolera chipolopolo chimenecho molunjika ndithu ndipo ngati ife titachotsamo manzenene onse akusakhulupirira kuchoka mwa ife mawu a mulungu adzalunjika ndendende basi chimodzimodzi monga iwo anali pachiyambi ndizo ndendende kulondola iwo adzalunjika nthawi iliyonse iwo anachitapo kamodzi iwo adzachitanso izo kenanso musamakhutitsidwe ndi kachikhulupiriro kapena china chake muzikhala pamenepo mpaka mawu atalunjika izo zikundikumbutsa ine za nthawi imene amayi ndi abambo kapena abambo omulera ambuye wathu yesu anali atamutengera iye kuphwando la pentekoste ndipo iwo anapita ulendo wa masiku atatu ndipo potsiriza iye anawasowera iwo samakhoza kumupeza iye umo ndi mmene mpingo wapitira lero iwo wapita mochuluka iwo wapita pafupifupi ulendo wa zaka 2000 ndipo wamuphonya iye ndi izi apa pali zizindikiro paliponse zikuonekera zakudza kwake ndipo iwo akuti kodi mulungu ali kuti ndi chiyani chamuchitikira iye kodi inu munazindikira Maria ndi Yosefe anakamufufuza iye pakati pa abale awo koma iwo sanamupezeko iye lero ife timabwerera kuti tikaone ngati a Methodist ali naye iye a Baptist ali naye iye a Presbyteria kapena a Lutheran ayi bwana iwo sanakamupezeko iye ngakhalenso ife sitikamupezako iye lero zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji momwe ife tikuyesetsa kuti tibwerere ndi kukazikozanso zimodzi zakale izo zipembedzo zakufa ife sitidzakhoza kuchita zimenezo kodi iwo anakamupezera kuti iye kumene iwo anamusira iye aleluya mukuganiza kuti ndine woyera wodzigudubuza ine ndikuganiza ine ndili inu mukamupeza iye chimodzimodzi monga iwo anachitira kumene anamusira iye kumene iwo anamusira iye ndiko kumene iwo anakamupeza iye ndiko kumene mpingo uti udzakamupeze iye kodi iwo anamusiya kuti iye kuphwando la pentekosite kodi mpingo udzakamupezera kuti iye mbuyo kuphwando la pentekosite kumene iwo anamusira iye pamene iwo anachoka kuchiphunzo cha atumwi ndi zina zotero mbuyo mu mibado yoyambirira imeneyo kumbuyo kumeneko iwo anachoka kwa izo ndipo anadzapanga ati zikhulupiriro tawotawo ndipo anayambitsa chiphunzitso cha chinikolai anadzapanga mpingo wa katolika anapanga bungwe chipembedzo cha chimene chimatchedwa chipembedzo cha chikhirisitu ndipo kuchokera pamenepo iwo anachita bungwe ndipo anaswera pansi zinthuzo ndipo awabweretsa khristu onse kukalowa muti zikhulupiriro ndi zina zotero ndipo azisakaniza zonsezo kufikira kuti zangokhala chisokonezeko chomwecho chimene iye anachipeza pamene iye anabwera ndizo ndendende tibwerere kuchiyambi kumene ife tinamusira iye pamene iye anali wamphamvu pamene iye ankaukitsa akufa ndi kuchiritsa odwala ndipo ankatulutsa ziwanda ndiko kumbuyo komwe kuchiyambi kumene ife tinamusira iye iwo amati kodi iye ali kuti kodi iye ali ndi a Methodist kodi iye ali ndi a Baptist kapena mwina kodi iye ali ndi a Pentecoste ayi bwana bwererani kuchiya osati bungwe la pentekoste chipembedzo cha pentekoste limenelo ndi dzina ndani amene angapange pentekoste kukhala bungwe ndiwuzeni ine pentekoste si bungwe ayi pentekoste ndi chokuchitikira kwa okhulupirira aliyense amene akufuna kulandira icho mubwerere kuchokuchitikirani osati kubwerera kubungwe koma kubwerera kuchokuchitikirani pentekoste ndi chokuchitikira ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake inu muyang'ane pa chipatso chimene mipingo ya pentekoste ikubereka lero inu mudzapeza kuti iwo sanayambe pachiyambi amatsutsana amakangana amatafunana chadodolido kukokerana ichi ndi kukokerana icho yesu anati mu yohane 14 kapena yohane 15 ine ndine mpesa inu ndinu nthambi nkulondola uko tsopano inu alimi inu aku Texans Louisiana ndi chimene inu mungakhoze kukhala lero aliyense amene amaganiza bwino amene anayamba waonapo mpesa ukukula amadziwa kuti mpesa sumabereka chipatso nthambi za mpesa ndi zimene zimabereka chipatso koma izo zimatenga moyo wake kuchokera ku mpesa yesu ndiye gwero lathu la moyo inde bwana tsopano ife tizindikira ndiye ngati yesu ali gwero la moyo wathu ndiye kuti iye ndi mpesa woona moyo omwewo umene umakhalanso mu mpesa uli mu nthambi ndipo ngati mpesa umenewo utabereka nthambi yoyamba ndipo nthambi imeneyo mulu wa mpesa zizituluka pa iyo ngati iwo uti udzabereke nthambi ina iyo idzakhala mulu wa mpesa iwo ukadzabala nthambi ina iyo idzakhala mulu wa mpesa ndipo iyo idzakhala mtundu omwewo wa nthambi mpaka kumapeto a mpesa o mulungu Tsopano, ine ndikufuna ola langa la teka. Ndikungokonzekera basi kuti ndifike pamenepo. Amen. Nthawi iliyonse mpesa umenewo ubala nthambi, iyo idzakhala chimodzi-modzi monga nthambi yoyamba. Chifukwa chiyani? Chifukwa moyo umene uli mu mpesawo udzabala mtundu omwewo wa nthambi. Ngati mpesa woyambirira unabereka mpesa, wotsatira sudzabereka maungu, wotsatira sudzabereka chipatso cha citrus. Ndipo kenako pakapita kanthawi kumatsikira musi monga chomwecho, izo sizingachite zimenezo. Ngati mpesa ona udzabereke nthambi, ndipo ngati Yesu ndi nthambi kuyamba ndi kuyamba, kapena mpesa. Ndipo nthambi yoyambirira imene unabereka, iwo analemba buku la machitidwe pambuyo pake. Kulondola uko, mpingo wa Pentecoste. Mpingo weniweni wa Pentecoste. Ndipo iwo unalemba buku la machitidwe. Ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zikutsatira wokhulupirira. Ngati mpesa woona weniweni umenewo udzabereka nthambi ina yoona, iwo adzalemba buku la machitidwe kuseli kwake. Inde bwana. Kuno mu Arizona osati kale kwambiri, ine ndinali kuyang'ana pa mtengo ku yadi ya munthu, mtengo wa citrus. Iwo unali ndi chipatso cha mitundu 9 yosiyana-siyana. Iwo unali. Chimodzi chilichonse cha izo chinali chipatso chosiyana. Uwo unali mtengo wa malalanje kuyamba ndi kuyamba. Koma iwo unali ndi makangaza. Iwo unali ndi mandimu. Iwo unali ndi mphesa. Mitundu yosiyana-siyana yonse ya zipatso za citrus. Chifukwa chiyani? Izo zinali zitamezanitsidwa mmenemo. Izo zimakhala moyo kuchokera mu moyo wa mtengo umenewo. Koma izo sizikanatha kubereka chilichonse koma chimene izo zinali. Izo sizikanabereka malalanje. Chifukwa izo zinali mpesa womezanitsidwa. Koma nthawi iliyonse imene mtengo umenewo unabereka nthambi yoona kuchokera mwa iwo wokha, iwo umakhala mtengo wa malalanje. Ndipo iwo umabereka malalanje. Ndimomwe izo zilili lero. Ife tamezanitsamo mipesa ya Methodist, Baptist, Presbyterian mu mpesa ona, ndipo ikukhala moyo kuchokera kumphamvu ya iwo, koma iyo singabereke kalikonse koma kachikhulupiriro ndi chipembedzo. Koma ngati mpesa umenewo uti udzabale nthambi ina, izo zidzakhala zipembedzo zosiyana-siyana zopatsidwa mphamvu ndi mzimu woyera. Chimodzi-modzi basi monga izo zinali pa tsiku la Pentecoste, kubwerera pachiyambi. Amen. Ine kuli bwino ndisiye. Amen. Ngati mpesa umenewo uti udzabereke konse nthambi ina, iyo idzakhala chimodzi-modzi basi monga iyo inali pachiyambi. Ife timamezanitsa mitundu yonse yati zikhulupiriro mmenemo. Baptist, Methodist, Pentecoste, Presbyterian, Lutheran, Baptist, ndipo iwo mmodzi aliyense akubala chipatso cha Baptist, chipatso cha Methodist, chipatso cha Pentecoste ndi china chilichonse. Koma iwo ukadzabwerera, ngati mpesa umenewo uti udzabereke konse nthambi ina yoona, iyo idzabala chipatso cha mzimu woyera. Amen. Iwo udzatero. Iwo amati, chabwino ife ndi a Methodist, sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Ife ndife a Baptist, sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Ndife a Presbyterian, sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Ife sitimakhulupirira mukuyankhula malilime, izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Ife sitimakhulupirira mumachiritso a uzimu mu mpingo wathu, izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi. Aleluya! Chimene ife tikuchisowa lero ndi china chake chobwereranso kuchiyambi. Kubwerera kuchiyambi. Aleluya! Nthawi yanga yatha, tiyeni tipemphere. Ambuye Yesu, oh, mulole ine ndikhale moyo kuti ndidzaone tsiku limene mpingo udzabwerere kuchiyambi. Perekani izi Ambuye, adzadzeni malo ang'ono awa mmawa uno. Mdzodzeni mbusa wang'ono uyu pano Ambuye ndiye nawa. Tipatseni ife za ulemerero wanu. Tipatseni ife za chisomo chanu. Tipatseni ife msonkhano pano Ambuye. Mutilole ife tiwale za zinthu zina ndipo tibwerere kuchiyambi. Pakuti ife tikudziwa kuti Mbuye wathu akuyankhula mmitima mwathu mmawa uno. Muchotse mipesa yomezanitsidwa iyi ipite kutali ndi kumeneko. Dzilekanitseni nokha ndi kusakhulupirira. Bwererani kuchiyambi. Ndiko kumene izo zinali chomwecho. Ndipo Ambuye ife tikufuna chilichonse chikhale chomwecho kuyambira pachiyambi. Ambuye, mulole choti chitikira chathu ngati ife tinakhalapo nacho kufikira mmawa uno, ngati alipo wina wake wakhala pano, amene sanakhalepo ndi chomuchitikira choyambirira cha mzimu chimenecho, ndipo ali ndi mzimu omwewo umene unatsanulira pachiyambi, ndi cha ntchito yanji kuti ife tidzitenga choloweza mmalo. Chifukwa chiyani kuti ife tidzitenga china chake chimene chili chotentheka? Chifukwa chiyani kuti ife tidzitenga zonje za zina zozizi
kulupira zofunda, kachikulupiriro kosemphana, pamene mlengalenga mwa Pentekoste mwadzaza ndi nkhani yenieni, titengelenji choloweza mmalo.
Ambuye, tieni tibwerere kuchiyambi, ndipo tikalandire izo monga iwo anachitira pachiyambi, ndipo tikakhale ndi ntchito zomwezo, zizindikiro zodabwitsa zimene zimabala chipatso chomwecho, chikondi chimwemwe mtendere kuleza ntima ubwino kufatsa unjonda kupirira. Mulungu perekanizi. Mutimve ife Atate pakuti ife tikupereka mpingo wa ung'ono uwu ndi chitsitsimutso ichi kwa inu mdzanja mwanu mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikudana nazo kuti ndathamanga koma iyo yadutsa 11 tsopano. Ine ndikuona ninu usiku uno. Zikomo.